lekka to you, nana to you, yeah.
Senegal ki gagne bu ñu ko defé ni ñom sunu rew du des ganna.